Masirinje ne kuita kaleka kolenjaze Ate weru wakarulu lagare yoli wasanja Ate nganumu kwa na watali nusu tegucha sonyusa Yasi mwana wanyabo wetu seka tingu wapiru Chama chekugwani za chekusava oleme kuchusa Yatenga siringi ziziwete wabasajja muko Ati jomu kasuka jamerera siringi tekanga Nange njagala nsale kumagezi neme kusuwa Dubai mpulira basubule kusu nange natwala Amazima kole ntyanze Jasofu kidomu tego kwe Waliyo kuja kumu vikulwa Nuru soku kwesi gangi nyo Jola zeno teisa Zatenze mikwano kwe pali pali Ze kwa nyue vilo vino Devi gezo kuleta na kumwa Wamune dule mwoku vijita Ateno wezira kema Weka chochi singa kukula gulwa Yoli sobola nangile si sobole nene moku tegana We wawe visenge yomotima vikuwe kakumwe vino vino Nola umu wale enyiriri lao ufumbone ugula Nola umu lezo wasinji siyo kuwasane kugula Wama girope Girompe, girompe ndoza yo Yasi girompe Girompe, girompe ndoza yo Kukera na teo kuja kukukola kusasula Katino mwana wanyabo jasi Kubyo mwana uteke sotia Atenga siku saze chimulika kuwendo uzaze tinina Ngamba mwiki Umwana tumule kama veka Babu moyo kubuzate Wengu wagurumye kukwakarapa kwesalako n'okwewala ebigambo by'abasajja bye bakozesa nti omukazi omuzadde tanoba naye gwe omwagala olabye otya era ope endowooza nkirabe. Amazima ddala entegeka zonna oziwulira ninaze kyembalagala ku mutima sirina ndowooza yo nyinza okwetematema nze ngalike nga tekugeneka ng'ate amazima agasinga tewali okuggyako mu bikolwa n'oluusi okukwesiganga ennyo gy'olaze nno teyisa weewaawo ebisenge by'omutima bikweka nkuwa ebiro bino naye gwe omwagala olabye otya era ope endowooza yo kirabe.